Jua lilionekana wazi siku ya harusi, likitupa kivuli cha dhahabu juu ya kila kitu.
The sun shone brightly on the day of the wedding, casting a golden hue over everything.
Msisimko ulijaza hewa huku wageni wakianza kuwasili katika mavazi mazuri.
Excitement filled the air as guests began to arrive in splendid attire.
Bibi harusi, akijazuri kama daima, alitembea chini ya njia, moyo wake ukiishia kwa furaha na wasiwasi.
The bride, radiant as ever, walked down the aisle, her heart racing with joy and nerves.
Marafiki wake walitabasamu kwa furaha, wakikamata kila wakati kwa kamera zao.
Her friends beamed with happiness, capturing every moment with their cameras.
Wakati viapo vilibadilishwa, machozi yalikuwa yaking'ara kwenye macho ya wengi.
As vows were exchanged, tears glistened in the eyes of many.
Wapenzi walibadilishana mitazamo ya dhati, kila mmoja akijua undani wa ahadi zao.
The couple exchanged heartfelt glances, each knowing the depth of their commitment.
Sherehe zilikuwa zinaendelea huku vicheko na muziki vikiwa vinajaza hewa.
The celebration continued with laughter and music filling the air.
Moshi zinazong'ara zilitendeka juu, zikiunda mazingira ya hadithi.
The sparkling lights twinkled above, creating a fairy tale atmosphere.
Wakati usiku unavyoendelea, wengi walicheza chini ya nyota, wakisherehekea upendo.
As the night drew on, many danced under the stars, celebrating love.
Mwishoni, ilikuwa siku ya kukumbuka, iliyojazwa furaha na nyakati za thamani.
In the end, it was a day to remember, filled with joy and cherished moments.
Kuna kijiji kidogo katika bonde la kijani.
There is a small village in the Green Valley.
Watu katika kijiji ni rafiki.
The people in the village are friendly.
Wana msaada kila siku.
They help each other every day.
Asubuhi, wanafanana sokoni.
In the morning, they meet at the market.
Wanununua matunda na mboga kwa ajili ya chakula cha mchana chao.
They buy fruits and vegetables for their lunch.
Baada ya chakula cha mchana, wanaenda uwanjani.
After lunch, they go to the park.
Watoto wanacheza michezo katika bustani.
The children play games in the park.
Watu wazima wanafanya mazungumzo kwenye benchi.
The adults sit and talk on the benches.
Jioni, wanarudi nyumbani kwa furaha.
In the evening, they return home happily.
Kila mtu anamjua kila mtu kwenye kijiji.
Everyone knows everyone in the village.
Kijiji kidogo ni mahali pana furaha.
The little village is a happy place.
Hapo zamani, kulikuwa na marafiki watatu.
Once upon a time, there were three friends.
Majina yao yalikuwa Anna, Ben, na Clara.
Their names were Anna, Ben, and Clara.
Waliipenda kucheza pamoja baada ya shule.
They loved to play together after school.
Siku moja, walipata mtandao mpya wa kijamii.
One day, they found a new social network.
Walikuwa na furaha kushiriki picha zao.
They were excited to share their photos.
Kwanza, kila kitu kilikuwa chekeshi na rahisi.
At first, everything was fun and easy.
Wakapata mapendekezo na maoni mengi.
They got many likes and comments.
Kisha, Ben aliona maoni mabaya.
Then, Ben saw a mean comment.
Alijisikia huzuni na alitaka kuifuta.
He felt sad and wanted to delete it.
Anna na Clara walimsa yeye.
Anna and Clara supported him.
Walimwambia aache kuzingatia maneno mabaya.
They told him to ignore the mean words.
Siku zilipita na walijifunza mengi.
Days passed and they learned a lot.
Wao walielewa uchawi wa urafiki.
They understood the magic of friendship.
Katika dunia ya leo, teknolojia ina jukumu muhimu katika maisha yetu ya kila siku.
In today's world, technology plays a vital role in our daily lives.
Tangu tunapojishe, vifaa vyetu vinatupatia uhusiano na ulimwengu.
From the moment we wake up, our devices connect us to the world.
Mitandao ya kijamii yanatuwezesha kubaki katika mawasiliano na marafiki na familia.
Social media allows us to stay in touch with friends and family.
Tunaweza kushiriki uzoefu wetu mara moja kwa kubofya kifungo.
We can share our experiences instantly with a click of a button.
Hata hivyo, maisha ya kidijitali pia yanaleta changamoto kwa faraga yetu.
However, the digital life also brings challenges to our privacy.
Uvunjaji wa habari na wizi wa kitambulisho vimekuwa matatizo ya kawaida.
Data breaches and identity theft have become common issues.
Watu wana ufahamu zaidi juu ya umuhimu wa usalama wa mtandao.
People are more aware of the importance of cybersecurity.
Makampuni yanapaswa kubadilika na mabadiliko ya teknolojia.
Companies must adapt to the changing landscape of technology.
Baadaye huenda itajumuisha maendeleo zaidi ya kiteknolojia.
The future will likely involve even more technological advancements.
Kukumbatia teknolojia ni muhimu kwa maendeleo katika enzi hii ya kidijitali.
Embracing technology is essential for progress in this digital age.
Lazima tuwe na hatua za kujiandaa kuhusu kulinda taarifa zetu.
We must be proactive about safeguarding our information.
Hatimaye, teknolojia ni chombo ambacho, ikitumiwa kwa busara, inaweza kuboresha maisha yetu.
Ultimately, technology is a tool that when used wisely can enhance our lives.
Ilikuwa asubuhi iliyoangaza wakati Daniel alipoamka.
It was a bright morning when Daniel woke up.
Leo ilikuwa siku ya kupiga kura katika mji wake.
Today was voting day in his town.
Daniel alihisi furaha na woga wakati ule ule.
Daniel felt excited and nervous at the same time.
Alijua ilikuwa muhimu kupiga kura.
He knew it was important to vote.
Alijaji haraka na aliji kuelekea kituo cha kupigia kura.
He quickly got ready and headed to the polling station.
Kulikuwa na mistari mirefu ya watu wakisubiri.
There were long lines of people waiting.
Daniel alijiunga na foleni na kusubiri kwa subira.
Daniel joined the queue and waited patiently.
Wakati alipokuwa akisubiri, alizungumza na watu waliomzunguka.
While he waited, he talked with the people around him.
Walizungumzia umuhimu wa kupiga kura na demokrasia.
They discussed the importance of voting and democracy.
Hatimaye, Daniel alifika mbele ya foleni.
Finally, Daniel reached the front of the line.
Ali aliweka kura yake na kujisikia fahari.
He cast his vote and felt proud.
Baadaye, aligundua jinsi ilivyo muhimu kura yake.
Afterwards, he realized how important his vote was.
Alielewa kwamba kila kura ina umuhimu.
He understood that every vote counts.
Kura ni njia ya kujieleza na kuathiri mabadiliko.
Voting is a way to express himself and influence change.
Kad msimu mrefu unaposhuka, timu ya mpira wa miguu ilijikuta ikijitazama katika safari yenye machafuko.
As the long season waned, the football team found itself reflecting on a tumultuous journey.
Kila mchezo ilijaribu ustahimilivu na uwezo wao wa kujiendana katika njia ambazo hawakuzitarajia.
Each match had tested their resolve and adaptability in ways they had not anticipated.
Licha ya mafanikio, changamoto za msingi zilijitokeza, zikirusha vivuli juu ya mafanikio yao.
Despite the successes, underlying challenges emerge, casting shadows over their achievements.
Walikubaini walitambua umuhimu wa kujitafakari, wakijikita katika masomo waliopata katika msimu.
They recognized the need for introspection, focusing on lessons learned throughout the season.
Katika matokeo, walipanga mikakati ya kuimarisha mshikamano wa timu.
In the aftermath, they devised strategies to bolster team cohesion.
Hii ilihitaji mabadiliko makubwa katika mpango wao wa mafunzo, ikisisitiza umoja wa pamoja.
This necessitated a profound shift in their training regimen, emphasizing collective unity.
Katika kujadili mabadiliko haya, walitambua umuhimu wa uvumilivu wa akili.
In discussing these changes, they recognized the importance of mental resilience.
Wakati walipokuwa wakijiandaa kwa mechi za baadaye, walifanya hivyo kwa roho iliyofanywa upya.
As they prepared for future matches, they did so with a renewed spirit.
Masomo ya zamani yange kuongoza malengo yao na kuimarisha matumaini yao.
The lessons of the past would guide their ambitions and fuel their hopes.
Hivyo, matokeo hayakuwa tu hitimisho, bali ilikuwa mwanzo wa matarajio makubwa.
Thus, the aftermath was not merely a conclusion, but a prelude to greater aspirations.